Veronica, see you to the warrior. From the bros with another mad raga. Old school team, this one winner. Emperor Kunkwa, this is your empire. Ebi abachala emperor na limbi vudeko. Kama singo vujera vya vayo mpitewo. Atari na simbi ngoko makubia nseko. Kanaba mwempisa zibali kubwa kono. Kalendo chensa baba senga munyambeko. Kalendo chensa baba senga munyambeko. Kewa kocha mfune kubuwelelelo. Mazina distance ya anta Abembe jagunda gundanga sofa Yoria zanyira kofasi ya bela. Gamba talina kuwa mufumbo. Ebya kule chimera sibila mchipo. Echiva kauta teka muluombo. Gane pisa senga yari wa mutinda tiriza. Chama ganyanga balia basoka mnyirigeta. Sinalu kendo batunga peka ndabilira. So sibili yao kweka ndabiliza. Mupata kumu wana baby girl ye mabuchi kuba. Baby wala zepi kude hey, mama be my day hey, kujamba gana buli lukete hey, na kubali goku sukiri day. Yeah.